Mezi
Wetu Miji
Producer Ada
Sendi Ate Mimi Ni Sendi Ate Mimi Na Naive Sendi Ate Mimi Ni Hometown Records Yeah
Sendi Ate Mimi Ni Teseke Sendi Ate Mimi Ni Uzunike Sendi Ate Mimi Ni Angaike
Early morning, when I woke up, hey, things went wrong, things went wrong. I didn't know what to do. I bow down, I say, may the Lord forgive me. I say, may the Lord forgive me. I say, may the Lord forgive me. I'm a sinner, Lord, forgive me. Every day waking up in the morning, kumshukuru Mungu Mola, bila woga kusema sorry kwake. Kama mbaya nimefanya,
sini eti mimi niteseke, sini eti mimi niuzunike, sini eti mimi niangaike. Sini eti mimi niteseke, sini eti mimi niuzunike, sini eti mimi niangaike.
Sujudu yawe twakuimbia nisi twakuinua. Oh my Lord Alpha tunakupenda Shama twakuabudu Shalom twakuimbia. Oh my Lord I will lift your name I will praise you my Lord nitakuimbia. Oh my Lord mimi nitakuimbia kila siku ya kalenda baba ninakupenda. Oh my Lord
siniache mimi niteseke siniache mimi niuzunike siniache mimi niangaike.
Oh my God
siniache mimi niteseke siniache mimi niuzunike siniache mimi niangaike.
Kila mara tunapiga magoti kwa maana ulituumba tunakuomba Mwenyezi ambaye unatujali. Kila mara tunabaki tukijiuliza maswali kwa maana wewe ndiye Mwenyezi. Ulitoa mwana wako msalabani akakufa kwa ajili ya dhambi zetu. Kila mara tunakuinua tunakurukia. Mandege wa angani wanaimba wakikusifu. Kila mara asubuhi wanaimba nyimbo za sifa kwa maana uliwaumba wanapata chakula. Hakuna anayejua anayejijali. Kazi inakuja watu wanajali. Watu wanalia mashida zinawakumba lakini Mwenyezi ndiye unawajali.
Siniache mimi niteseke, siniache mimi niuzunike, siniache mimi niangaike. Sini ache mimi niteseke, sini ache mimi niuzunike, sini ache mimi niangaike.
Oh my God.
Sini ache mimi niteseke, sini ache mimi niuzunike, sini ache mimi niangaike.